None effect.
Tuko place flani bila simu, sorry morsi. Nimejingiza kwa shida ya wadosi. Toto flani kando yangu na msosi. None effect. Drinks on me, hiyo ni njaro ya before. Drinks on the house, ndio vibe I'm on. Sense so strong, neza tell na cologne.
None effect.
Niko na imbogi tumejajaja. Lighter zimewaka jicho nyanyanya. Beli, gava yetu inatukaranga. Bigeni duru, ula la la la.
None effect. Doi none effect. Na react yani vile none effect. None effect.
Najidai chali yangu kawidai, uneza shitie bile ile respect. Ndona come ku collect, ku agree. Hii ni mbaya, no debate. Niki drop it down, fanya boya na erect. Ina go affect, una lose sense. Unanambia unibebe kwa Benz. Ina ni affect, sijui ni kugish. Pull up your socks, ukitaka kutiz.
I got the keys to the hits. And I got the whole club dancing to the beat.
None effect. None effect.
A night boy worldwide.